Blog Talk Radio.
Banyarwanda banyarwanda kazi namwe mwese muteze amatwi radio itahuka kuri uyu mugoroba mbanje kubasuhuza murakurikirana icya kiganiro inkingi y'amahoro mutegurirwa n'abayoboke ba FDU inkingi dufatanyije na radio itahuka uyu munsi twagira ngo tubaganirire ku kibazo cy'imanza z'abanyapolitiki mu Rwanda tukaba dufite umushyitsi wemeye kutuganirira bwana Sixbert Musangamfura umujyanama mukuru wa FDU ushinzwe ububanyi n'amahanga ntabarambiye rero bwo nagira ngo mbanze mbaze Sixbert niba atwumva atubwire mu magambo make uko abona icyo kibazo noneho dukomeze ikiganiro Bwana Sixberg uranyumva?
Ndabumva mukomere bwana Teofili Murayi. Murakoze kungenera uyu mwanya kugira ngo tuganire, tugire icyo tubwira abanyarwanda, tugire icyo tubwira abarwanashyaka b'ishyaka FDU inkingi, tugire icyo tubwira abo duhuje umugambi wo kuvugurura, wo gukuraho buriya butegetsi buri mu Rwanda, tugashyiraho ubutegetsi buboneye abanyarwanda. Kuko mwifuje ko tuganira na bitabye ndahari none ndumva dushobora gutangira nditeguye urakoze
ni byiza rero ubwo bwana Sixbert Musangamfura ati imanza z'abanyapolitiki mu Rwanda zihinyuje leta FPR nkuko mubizi rero abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa FPR bari mu mazi abira mu Rwanda abatarishwe barameneshejwe cyangwa se barafunze ku mpamvu za politiki zitandukanye FPR rero iziko yatsinze none Sixberg ati imanza za politiki mu Rwanda zinyuje leta FPR ese watubwira mu magambo make ni mu buhe buryo izo manza zinyuje leta FPR
murakoze ikibazo gikomeye cyane nubundi kinatuma abantu bose bakurikira ibibera mu bihugu binyuranye iyo hari ubutegetsi bw'igitugu iyo bwatangiye gufunga abanyepolitiki kiba ari ikibazo ubwacyo kuberako niba abantu batavuga rumwe nawe ugasanga igisubizo ari ukubafunga cyangwa kubica ubwabyo ni ikibazo kiremereye ni ikibazo gituma nko ku isi abantu barengera ikiremwa muntu abantu baharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu abaharanira ukwishyira ukizana abaharanira uburenganzira bwo kuvuga ibitekerezo byawe nta nkomyi abaharanira ko abantu bagira ubwisanzure bwa politiki abo bose baba baguhanze amaso bakavuga bati sigaho ibyo ngibyo ni biki urafungira icyo umuntu niba avuga ati ibikora je nabikora ku bundi buryo mu Rwanda rero koko ibyo bintu birahari bireze birakome biracyakomeza impamvu vuga ko bihinyuje cyangwa bigiye guhinyuza leta FPR mu byukuri nubwo burya ingoma izira byinshi ariko kimwe mu bikomeye cyane bigiye guhirika iriya ngoma ni ibi byo gufunga abatavuga rumwe nayo cyane cyane gufunga Madame Victoire Ingabire Umuhoza presidente w'ishyaka FDE Inkingi gufunga umunyamabanga mukuru w'iryo shyaka bwana Sylvain Sibomana gufunga Deogratias Mushayidi president wa PDP Imanzi gufunga Bernard Ntaganda president wa PS Imberakuri gufunga nabandi barwanashyaka nk'ubu muri FDE dufite barwanashyaka 8 bafunze bazira ibitekerezo bya politiki abo ngabo nabazwe ariko hari nabandi noneho bagiye bafunga no mu Rwanda ubu ngubu hari igihe bazi umuntu bakamufata bagafunga bati urazira ko ushyigikiye abarwanya leta ushyigikiye abafite ibitekerezo bitandukanye n'ibya leta none ufungwa uri mu Rwanda cyangwa FDE Inkingi cyangwa se uri mu Rwanda cyangwa wa RNC cyangwa se uri mu Rwanda cyangwa PS imbera kuri icyo kintu kireze mu Rwanda kuvuga rero ko izimanza z'abanyepolitiki zigiye guhinyuza iyi leta ni ikintu gikomeye cyane ejo bundi ku itariki 26 z'uku kwezi kwa gatanu inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ibihugu by'Iburayi yasabye u Rwanda ku buryo budasubirwaho ndetse inasaba ko u Rwanda rushyirwaho igitsure kugira ngo rwubahirize uburenganzira bwa muntu na demokarasi icyo gihe inteko ishinga amategeko yasuzumaga ikibazo yari yashyikirijwe na bamwe mu bashinga amategeko na bamwe mu badepite bo mu bihugu binyuranye byo mu Burayi bavugaga batari ko kiriya gihugu gihora gisaba inkunga mu Burayi kiriya gihugu kiri mu karere gahora kabomborekana ko kiriya gihugu nacyo ubwacyo mw'imbere tubona harimo ibibazo bikomeye mwaretse tukaganira kuri iki kibazo cyane cyane tukaganira no ku kibazo cy'imfungwa ya politiki Madame Victoire Ingabire Umuhoza kuko izo mpaka zaragiwe mu mpaka rero nibwo inteko yafashe umwanzuro ivuga iti turasaba ibihugu bigize umuryango ibihugu by'Iburayi mbese bigize umuryango bita Union Européenne ko bihaguruka bigashyira igitsure kuri leta y'u Rwanda ndetse imyanzuro bafashe banayimenyesheje umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'umwe bwa Afrika ndetse banabimenyesheje n'ababuranira Madame Victoire Ingabire babimenyesha leta y'u Rwanda babimenyesha mbese n'abandi bose barebwa n'ibibazo nk'ibyo mu by'ukuri rero iteka iyo umuntu asubije amaso inyuma akareba ukuntu mu bihugu binyuranye hagiye haba imfungwa za politiki umuntu akagenda areba icyo umuntu yakwita za mbese uko byagiye bihinduka naho byagiye binyura kenshi ibihugu by'igitugu byageraga bityo bigafata umuntu bituye umuntu bikamushinja ibintu byose bishoboka ariho aragambanira leta ariho arakwirakwiza ibihuha ariho aragandisha abaturage ariho ibyo bamuhimbira kenshi ubirebye ni na bimwe buri gihugu kiba gifite ukuntu kibyambika ishusho yacyo ariko mu by'ukuri byose usanga ari bimwe noneho ahantu hose bagiye bakora ibyo ngibyo leta zaravuga ziti uyu muntu afite ibyo aregwa tumufashe nk'umunyabyaha nk'umuntu mbese wakoze amarorerwa mu gihugu ugomba gukurikiranwa ubwo bakamushyira mu manza hamwe na hamwe ni imanza mbese baca huti huti hakaba naho bagiye bazica abantu bagahita babarasa cyangwa se bakabafunga burundu hakaba n'ahandi bazica yenda bagerageza kubeshya amahanga ko ibintu byose bigenda neza ku muntu koko afite n'uburenganzira nk'uko byagenze mu Rwanda bise muri rubanza rwa Ingabire Victoire. Ariko iyo ibihugu by'amahanga n'imiryango mpuzamahanga iriya cyane cyane imiryango yita ku burenganzira bw'ikiremwa muntu nk'umuryango wa Amnesty International, umuryango Human Rights Watch wo muri Amerika, n'iriya miryango ikorana na Commonwealth nk'imiryango bita Commonwealth Human Rights Initiative, abo bose iyo bavuze bati iyo bageze aho bahaguruka bati nyamara uriya muntu ararengana, kenshi abantu benshi baravuga bati ariko bati wareba biriya bintu uko bimeze mu Rwanda. Rero aho twarahageze noneho indi ntambwe ikomeye iyo noneho ibihugu bikomeye mu bihugu bitanga inkunga nk'u Rwanda ni igihugu gikennye, ni igihugu kibeshwaho n'amahanga ahanini. Ibibeshaho u Rwanda, ibituma u Rwanda rukora n'ibyo bitangaza bavuga ni inkunga ituruka mu mahanga na kimuhana. Iyo rero abatanga nako kimuhana bavuze batari kubati ibibazo bimeze biti noneho bakanerekana ko ibintu banabisuzumye babitohoje bagasanga koko umuntu arengana bagasanga urubanza rwa politiki, kenshi ibintu babihindutse. Nk'ubu hari abavuga bati reka batibira ntacyo bivuze, nta gihe amahanga yenda atavuga ngo nimusigeho nimusigeho. Ariko mu byukuri icyo birengagiza nuko ahantu hose iyo byageraga kuri iyi ntera amazi yabaga atakiri ya yandi, abazi ubwenge batangira koga amagazi bakabona ko amazi atari ya yandi. Mu Rwanda rero leta dufite ubu ngubu isa naho yavuniye ibiti mu matwi, ntabwo icyo kibazo ikitayeho. Amahanga aravuga ati musigeho ni musigeho, abandi bati ni kureka bakavuga. Ndetse na Perezida Kagame hari ukuntu ajya bivuga neza ati muzi cya gihugu kiba mu bintu bya serwakira bimwe bikaze cyane bikubita bikasenyagura ibintu, ati biraza ukareba ahantu wikinga noneho ukikinga ugafata neza ugakomeza byamara guhita ukikomereza. Ariko rero ikibazo yogirwa nuko uko kwikinga ngo kugira ngo bihite cyane cyane agiye no kwikinga ibyo yikinga bimureba bishobora kumusanga hahandi agiye kubunda ategereje ko bihita. Niyo mpamvu tuvuga tuti nyakubaha Perezida wa Repubulika, ibi bihaho bigeze bantu mugire inama Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, bantu muri mu butegetsi bwa leta y'u Rwanda, ni murebe ibihe aho bigeze mureke abanyarwanda bumvikane tugane ku mahoro. Muri iki kiganiro rero nkuko mwansabye ko twaganira kuri icyo kibazo ubwo ndaza kubijyaho mu buryo yenda se naza kubiganiraho mu buryo bwisanzuye, nkagaruka kuri iki cyemezo cyafashwe n'inteko ishinga amategeko yo mu Burayi. Ariko numvaga nanavuga ku bibazo by'abantu bose bafungiye bya politiki mu Rwanda, ibyo baregwa cyane cyane usanga bose baregwa gupfobya genocide, bakaregwa ingengabitekerezo cyane cyane y'abahutu. Ibyo birababera rwose kubita kuvuga nyine ko bafite ingengabitekerezo ya genocide, no kuvuga mu by'ukuri urwanya leta niko bavuga yari umuhutu yaba ari umututsi bakavuga ko ari igisambo cyangwa ko ari umugambanyi. Ibindi barega abanyapolitiki mu Rwanda ni ngo ni ibikorwa by'iterabwoba. Muribuka mwigeze kumva rimwe na rimwe banyuzamo mbese bagatera twa grenade bakavuga bati ibikorwa by'iterabwoba hano byagarutse kandi birimo n'abanyapolitiki. Ibindi barega abantu ngo ni ukuvugana na FDR. Ibindi ngo ni ibihuha bigamije kwangisha abaturage leta. Ikindi kibazo rero gikomeye nacyo numva navugaho nyine ni ingaruka zijyanye n'ibi bintu byo kugira ngo leta ifunge abatavuga rumwe nayo bigira ingaruka. Ntiwafunga abatavuga rumwe nawe ngo biherereyo. Ariko ikindi banibagirwa nuko ahantu henshi cyane hanyuranye abantu bagiye bafungirwa ibya politiki bagezeho batsinda leta zabafungiye ibyo bya politiki, amashyaka yabo yagezeho aratsinda ndetse bayobora n'ibihugu byari byarabafunze. Birumvikana rero ko iyo leta nka leta y'u Rwanda ibyiri ikora ntabwo ariyo ya mbere ifunze abanyapolitiki. Ariko nibura ni isome uko byagiye bigenda hirya no hino. Nirebe muri Afurika y'Epfo Mandela yafunzwe imyaka myinshi cyane, nirebe na hariya muri ntoze muri za Burma hariya ba Aung San Suu Kyi nawe ntawashidikanya ko mu gihe gito azabayobora kiriya gihugu. niba rebe mbese no hirya no hino hari abandi bantu bagiye bafungirwa ibya politiki bakageraho bakayobora ibihugu byabo. Ikindi rero ubwo naza kuvuga igihe n'ikibitwemerera, naza kuvuga n'ukuntu byagiye bigenda nyine hirya no hino muri ibyo bihugu, n'ukuntu no kwerekana mu by'ukuri ukuntu icyo kibazo kigenda gifata intera kugera ubwo abantu babona ko amazi yahindukiye mu Rwanda aho ngaho turahageze. Murakoze.
Murakoze cyane Bwana Sixpel. Ndumva bintwara bicukumbuye bihagije, ariko nanone uti umuryango w'umwe bw'ibihugu byo mu Burayi bamusabye ngo gushyaho inzego za demokarasi, ese mubona kwimusaba bihagije gusa kuko imikorere ya leta ya FPR Kigali turayizi, kandi n'umuyobozi wa FPR mukuru General Kagame yarabyivugiye, yavuze yuko ubutegetsi yabufashe n'imbunda. Anavuga kandi ko mu by'ukuri atemera n'amashyaka menshi ngo kuko ngo atari ngombwa, yatanze n'urugero yuko kuba afite amashyaka menshi ngo bitavuga yuko ayo mashyaka agomba kumusimbura, ko ahubwo ashobora kuguma ku butegetsi ubuziraherezo, kandi ko nta kibi kirimo kuko yatanze urugero rw'ishyaka rya politiki ryo mu Japani ngo ryaba rimaze imyaka 50 ku butegetsi, wese ko bo batararyikoma ngo kuki baza kwikoma ishyaka rye rya politiki rya FPR. Bikaba bigaragara koko ko atifuza kuva ku butegetsi na gato. Urumva nyuma yuko umuryango w'ubumwe bw'abanyaburayi bumwamaganye bukamusanga gushyiraho inzego za demokarasi mu Rwanda, hakorwa iki kugira ngo umutima uhinduke yumve yuko koko kwizimba ku butegetsi atari byo bizamuzamura? Ese yazasunikwa nande ngo yumve koko yuko atagomba guhinyuza abantu bose, noneho agatangira gutega amatwi abandi batavuga rumwe na leta ye?
Icya mbere igihe mbona navuga nuko ibyo Kagame avuga ni nko kuganira, ni nko gutebya mu Kinyarwanda niko babyitaga, cyangwa se no kwikomeza, ndavuga ku kwerekana ko ashobora kubaho ubutegeka ubuziraherezo, biriya no kwikomeza ntabwo bishoboka. Umuntu n'umuntu utari no mu butegetsi, umuntu wari wese aravuka agakura agasaza akapfa mbese akagenda agasimburwa n'abandi. Mu butegetsi rero naho nta butegetsi na bumwe bwabayeho ubuziraherezo, ndetse naho ngaho atanga izo ngero ngo hari amashyaka amaze ku butegetsi igihe kiniki, mu by'ukuri ayo mashyaka ntabwo ari amashyaka abategekesha igitugu. Ayo mashyaka hari igihe abafite programu nziza abantu bose bibonamo, bayibonamo baka uko bagiye mu matora, uko bagiye mu matora bagatora programu y'ayo mashyaka, aho hantu batora programu. Naho kubigeranya rero n'iby'iwacu, ikigaragara nuko mu Rwanda ubutegetsi bwa Kagame yabwubakiye nyine ku ishyaka rye FPR, abwubakira ahanini ku Batutsi, ku bwoko bw'abantu b'Abatutsi, nabwo bakeya mu Batutsi, ku buryo afitemo icyo nakwita nk'agatsiko gatoya rwose k'abantu bari mu butegetsi bwe, noneho naho ngaho yubakiye. Noneho muri uko kubaka kubakira aho ngaho zikaba arizo nkingi z'ubutegetsi bwe, akagenda noneho afata mu bandi Batutsi, ari ababaga mu Rwanda, ari abaturutse mu Burundi, abari barahungiye mu Burundi, ari abari barahungiye muri Congo cyangwa se n'abandi bari barahungiye muri Uganda, akagenda afatamo abantu baza kugwiza wa murongo. Ariko inkingi mu by'ukuri zubatswe n'agatsiko gato cyane, akagenda agafata n'umubahutu akavuga ati ni murebe ubutegetsi burasangiye. Ariko niyo umurebye aha aba yicaye, cyangwa se niyo ari mu ngendo kwa kundi ajya avuga ngo u Rwanda rwaje kubasura, dore ko ahagiye ari u Rwanda ruba rwahagiye. Iyo urebye abamugaragiye abamwegereye bose, kenshi uhita ubona ubutegetsi bwe ubwo ari bwo n'uwo muntu ukora ngo avuge ngo ubu butegetsi bushobora kujya akabugiranya n'ubwo bwo bayapani bwamaze imyaka 40 mu byukuri abakurikira iby'imitegekere yo hirya no hino imitegekere y'isi burya baraseka cyane iyo urebye noneho ubutegetsi bwagiye bukomera fata nk'ubutegetsi bwa Hitler agifata ubutegetsi mu myaka nkingahe rwose yarakomeye kubyumvaga n'isi yose ayitegeka ariko se Hitler aracyariho ba Mussolini bategeka mu Butaliyani icyo gihe baracyariho hari ingoma zabayeho zirakomera cyane nk'ingoma z'abaromani bari barafashe igipande kinini cyane cy'Uburayi n'igipande kimwe cy'Afrika n'ahandi none se baracyakomeye hose baracyahafite none se Kagame mu gukomera kwe abo ngabo yarabarushe bagezeho bavaho ahubwo abantu baravuga bati kuki uko kuntu abo bantu bagiye bagwa ukuntu izo ngoma zagiye zihirima atabisoma ngo agire icyo akuramo none hatekereza ati nubwo nyobora u Rwanda narabyaye mfite abana abatuyoborana turi kumwe nabo bafite abana abo bana nabo bakeneye amahoro nabo bazabyara nabo bakeneye kuba mu gihugu bisanzuye kuki adasoma ibyo byose ngo abone ko abo bose bakeneye ejo hazaza icyo ni ikindi kibazo noneho wareba rero nk'ingoma z'igitugu hirya no hino aho ziri ubwo navuga natanga nk'ingero nkeya z'ahantu ingoma z'igitugu zahirimye muri iyi minsi nka Kadafi nawe yamazeho imyaka myinshi azi ko ari umuntu w'igihangange utazavaho uko yarangije abantu bose barabibonye mwabonye Saddam Hussein muri Iraq ukuntu yarangije abantu barabibonye mu byukuri rero biriya bintu byo kuvuga ngo nzategeka ubuziraherezo cyangwa se ishyaka ryanjye rizategeka ubuziraherezo icyo wakivuga nibura uvuga uti iyi gahunda y'ibitekerezo nubakiyeho iyi gahunda y'ibikorwa binashyigikiwe n'igihugu cyose ndiho nkora hano ibi bintu bishobora kuzagumaho ubuziraherezo ariko niba ubyubaka muri uko kubyubaka uti ni ukazana abantu mbese ba nigeze kureba hari filime nigeze kureba berekana mu Misiri ukuntu abayahudi bari barahungiye kera n'abandi bantu bacaka bari bahari bubakaga biriya bizu binini cyane bihari bita bya piramide n'ubira hari ni bizu bimaze imyaka 2000 n'ibihumbi abantu bakirirwa bubaka ibyo bintu bafite noneho igihugu kikaba cyarashatse ingabo zikomeye cyane zirwa zibakubita ikiboko bakabakubita hari ibi bagomba gutera hari ibintu bagomba gukora izunga bakazi kazo ari zigafatwa neza zikatungwa neza kugira ngo zishobore gutuma abo bacakara bakora imirimo bagomba gukora bataruhuka izo ngabo zigafatwa neza kuko noneho nabo bacakara bagakubitwa bagakora ka akazi bakagakora ariko abo bacakara mu mitima yabo buri wese yaravuga ati mana uzambabarire nzave muri ubu bucakara mana uzambabarire nzabone ubundi buzima butari ubu ngubwo bucakara no mu Rwanda rero nk'ubu ahunyuze hose bavuga bati u Rwanda rwateye imbere igihugu twaracyubatse abantu bagenda ku murongo nta gukora iki n'iki nta gukora iki n'iki kubera iki hari ubutegetsi bukomeye ibi mbese igihugu kiro kiratera imbere abanyarwanda gahunda zose leta itanze barazitabira nta wukoma koko ariko mu mutima wabo burya ngo gahinda k'inkoko kamenywa n'inkike itoramo burya mu mutima wabo baravuga bati nyagasani mana uzatubabare mbere yuko tuva kuri iyi si nibura tuzabone ubwisanzure muri iki gihugu cyacu noneho natwe twahunze turi ishyanga turasenga tuti mana watubabariye ukatwereka igihugu cyacu yene umuntu yashaka washaka ugahamagara umugaragu wari ku gihugu cyacu twakibonye mu byukuri rero kugira ngo Kagame avuga ati nta uzangamburuza ibintu narabifashe aba yibeshya kandi amateka arahari icyo rero tubona kizatuma mu byukuri asubiza umutima impembero nawe yakabona ko ari umuntu kimwe n'abandi ko atari ikimanuka ko atari imana ikintu kizatuma ahagera bwangu abantu benshi turacyafite icyizere ko muri ako gatsiko kamufasha gutegeka muri ako gatsiko hari abantu bazagenda bavuga bati ibi bintu ntaho bizatugeza ndibuka FPR ifata ubutegetsi nari mpari icyo gihe FPR ifata ubutegetsi birumvikana n'abantu bari bavuye mu buhungiro benshi bakaba barakuriye mu buhungiro bakaza mu byukuri ari abantu baje mu gihugu babwiwe n'ababyeyi babo mu buhungiro baza baje nabo ubwabo kwiyubaka no kubaka igihugu baraza barahagera noneho nyuma yaho nyina abantu iyo bamaze gufata ubutegetsi barangije intambara z'abajyanaga mu gihugu kenshi abenshi barubatse bagira ingo barabyara bagira umutungo bagira n'ibindi abantu baravuga ati nibamara kugira za famiye bakagira imiryango bakagira n'imitungo nibura bazatekereza ko ibyo byose bikeneye umutekano noneho buna muri cumi bavuge bati nimureke twumvikane n'abandi dushaka amahoro arambye ibyo bintu abantu barakomeje babihanga amaso barategereza n'ubu abantu baracyategereje benshi mu bantu bazanye na FPR icyo gihe benshi barabisobanukiwe baravuga bati ibi bintu turimo si byo natanga urugero nko kuba abenshi mu bashinze RNC icyo gihe bari bahari FPR ifata ubutegetsi mbese bari nk'umutima wa FPR icyo gihe ifata ubutegetsi nabo baravuze bati ibi bintu turimo ntabwo ari byo ntabwo dushobora kubakira ku kinyoma twubakisha igitugu imyaka n'imyaka ngo tuvuge ngo turubakira abana bacu turubakira igihugu cyacu heza hazaza ejo heza hazaza benshi muri bo baravuze bati ibi dukora ntabwo ari byo tugomba kubirwanya bamwe barapfa abandi barahunga abandi baravuga bati ibi dukora ntabwo ari byo baravuga bati ariko ntabwo nasubira mu buhungiro ababyeyi banjye babaye mu buhungiro barinda basazirayo na cyangwa se nacyuye natahanye n'ababyeyi banjye barasaziye mu buhungiro nje kubashyingura hano mu gihugu nanjye singiye ntazaguye ngiyo baremera bati reka dushinjagire dushinyirize Kagame n'agatsiko nibatambuka dukoma amashyi dutere kabiri noneho cya kintu gikomeye cyatumaga umunyarwanda kera aho yageraga n'abantu abari baturanye n'u Rwanda baramwubahaga bakavuga bati uyu ni umunyarwanda icyo kintu cyarapfuye cy'uko keri umunyarwanda yaramataho kuryamira ukuri nzaryamira ubugi bw'intorezo yabona hari akarengane hari ibintu bitagenda akabivuga icyo kintu cyarapfuye none abantu baravuga bati se kuvuze avuga avuye ino kuvuze apfa cyangwa se agahunga ndavuga ngo nkize iki imbaraga zanjye zirangana iki kugira ngo mbe navu na mbese nagamburuza ubutegetsi bw'igitugu bumeze gutya ariko mu by'ukuri abantu bibagirwa ko burya iyo umuntu umwe yaba afite utubaraga dukeya afite utubaraga dukeya ari we ku giti cye abantu uko bagenda baba benshi bavuga bati ibisibyo bigeraho na wa wundi wabikoraga akagira ubwoba agahagarara ntakomeze gukora ibyo ngibyo kubera ko mu by'ukuri ni nka bya bindi mbese nk'abasirikare baza bati uvuga turamukubita cyangwa turamwica baraza bakica abantu bangahe abandi bati twabibonye ko koko uvuze bamwica bagaceceka ariko bahagurutse bati ntitubyemere buriya abasirikare nibo bakwiruka niyo mpamvu rero nk'iyo Kagame cyangwa n'abamushyigikiye bavuga bati ubutegetsi twarabufashe igihugu twaragifashe nta wuzadukura ahangaha mu by'ukuri ni ukwibeshya ikindi noneho ni ukuvuga ngo igihugu twaragifashe ubutegetsi twarabufashe ni ukuvuga ko mbese barafashe ni nka cya kimata ikimata rero iyo cyafashe nko ku giti cyangwa kera ndibuka mu Rwanda habaga ibimata cyane bikarya n'abantu iyo cyabaga cyagufashe kenshi bafataga icyuma bakagishyushya noneho cyamara gutukura bagakoza kuri cya kimata kikarekura ndibaza rero ko yaba Kagame baba abamugaragiye baba abo bose aho kugira ngo bategereze ko cya cyuma abantu banza kugishyushya bakakibakozaho kugira ngo barekure ni byiza ko bemera bakaganira n'abantu cyane cyane birumvikana ko hari igihe abantu bagira impungenge z'ukuntu ejo bazamera niba barekuye bakavuga bati mu gufata ubutegetsi byabaye mu ntambara hapfuye abantu benshi cyane ese ubu butegetsi tuzaburekura tubeho tuzaburekura abana bacu babeho mu by'ukuri icyo ni ikindi kibazo kenshi umutegetsi abakwiye niba afashe ari mu butegetsi ahagarariye abaturage arakora ibyo abaturage bashaka cyane cyane nakurikije programu yabagejeje hati baturage dore ibyo ngambiriye gukora mu gihugu niba yarabikoze nta mpungenge yagira z'ejo hazaza niba atarabikoze rero nabwo niba atarabikoze iyo abaye umutegetsi nyawe akabona ko yagize intege nke cyangwa akabona ibihaho bigeze aremera aremera hakaba irushanwa hakaba ipiganwa nkuko Madame Victoire Ingabire yagiye mu Rwanda agiye guhatanira amatora y'umukuru w'igihugu aremera mbese akemera amashyaka menshi akemera ko abantu bapigana ahubwo akavuga ati uzatsindwa azagira amahoro nibura agaharanira icyo ngicyo naho kuvuga ngo mfite imbaraga nzakomeza nzikoreshe ku buryo ninatsindwa nzasigana nzasiga inyuma yanjye abandi bafite imbaraga nk'izo nabo nibatsindwa bazasiga inyuma bafite imbaraga nk'izo ubuziraherezo tuzategeke ibyo ngibyo ni nuko ibeshye cyane ntahantu byabaye aho bagiye babigerageza byagezeho bigasenyuka kandi bigasenyuka nabi noneho ugasanga abantu barahunze cyangwa se bapfiriye gushira kubera ibintu nk'ibyo ngibyo ni byiza ko turacyafite igihe ni byiza ko ari Kagame n'abamwunganiye nabo bari kumwe ni byiza ko batekereza bati u Rwanda si twebwe ejo bundi yarabivuze ngo u Rwanda ntabwo ari we rwaremewe iba bitarurimirusa akumva ko atari we rwaremewe kuko kandi akagana muri iyo nzira akavuga ati banyarwanda banyarwanda kazaho muri hose twumvikane ku mitegekere y'igihugu cyacu imitegekere y'ejo hazaza
yee urakoze cyane rwose bwana Sixbert kutumara amatsiko ndumva ikiganiro kikirimo byinshi dushobora kwifuza gusobanuza ariko nagira ngo kugira ngo abandi bafite ibibazo baze kwibaza tubanze gufata ikiruhuko gitoya ngo tuze kugaruka mu kanya tubanze twumve aka karirimbo ubwo abadukurikiye mwihangane gatoya iki ni cya kiganiro nkingi y'amahoro turacyari kumwe na bwana Sixbert Musangamfura Rwanda Shyaka wa FDU inkingi ushinzwe imibanire myiza na ububanyi
n'amahanga
ubwo tugiye gufata ikiruhuko gitoya turagaruka mu kanya Banyarwanda banyarwanda kazi mu ruteza amatwi dukomeje cya kiganiro inkingi y'amahoro turiho tugirirwa na Sixbert Musangamfura umunyamabanga mukuru wa FDU wemereye ushinzwe ububanyi n'amahanga wemeye kutuganirira ku manza z'abanyapolitiki mu Rwanda ati imanza z'abanyapolitiki mu Rwanda zihinyuje leta FPR amaze kutunyurira mu magambo make uko abona ikibazo ariko cyane cyane FDU ikintu kitubabaje cyane ni urubanza rwa Victoire Ingabire amazemo imyaka ibiri afungiwe akamama impamvu ziremekanyije zitumvikana na n'ubu zikaba zigikurura na zarageze mu rw'ikirenga tugatinya yuko izo manza zishobora kuba zaraciye president wa FDU inkingi intege bakaba byuriraho kugira ngo bamukoreshe ibyo bashaka nkuko babikoze kuri parti ku ishyaka rya PS imbere kuri niwamubyibuka hari ukuntu bashatse babonye rikomeje guhangana nabo barifatiramo ibice bibiri bavanamo igice kitiriwe witwa Madame Nyabunani ikindi gice nacyo cyanga kumukurikira gikomeza urugamba gifatanyije na risi bakunzi bake ibyo bintu rero mbese mwaba mwebwe mutabitinya ko bamaze kumuca intege bibaye se ko pese imbere kuri yabyivanyemo ihita ibona umuntu uhaguruka agakomereza aho bari bageze mwe muri FDU bibaye nk'ibibabaho si ukugaya Madame Victoire nzi neza yuko ari intwari kumuca intege ntibyoroshye kugeza ubu ngubu yatugaragarije yuko ahagaze neza kandi agendera ku migambi ya FDU tumufitiye icyizere n'icyubahiro gihagije ariko nkuko nabivuze urugamba runyuze intwari ese bashoboye kumwuriraho ko amaze gihe muri gihome bakamukoresha nkuko bakoresheje ari amashaka yandi FDU iteganya iki yaza bivamo ite hari uburyo ifite ishobora kuzakoresha nk'uburyo PSMB akuri yakoresheje kugira ngo yamagane abajyanye na Madame Nyabunani murakoze
murakoze kuri icyo kibazo koko gikomeye mu byukuri ahantu hose bagiye bafunga abanyepolitiki kenshi leta zabafungaga zarabafungaga ziti icyabaga kigamijwe ako kanya ni ukuvuga bati nitumukuramo uyu nguyu abandi baracika intege babone ko bikomeye babyihorere babireke nibamara kubireka ibyo bari barimo ibyo bitekerezo bigamije gukuraho ubutegetsi cyangwa kuvugurura ibitagenda muri ubu butegetsi ibyo bitekerezo bazabireka babone ko ubikomeje bizamuheza muri gereza mu byukuri rero leta y'u Rwanda nicyo yari igamije kimwe n'izindi ngoma z'igitugu zagiye zifunga abanyapolitiki baravuga bati tubafungemo bamwe hanyuma nitumara kubafunga abandi baracika intege babireke icyo ni kimwe ndetse mbere y'uko Madame Victoire Ingabire afungwa rwose twarabyumvise ko ibyumweru nka bibiri imbere mu muganda wabereye ahantu ndibaza ko ari Gasabo aho General Bingira yavuze ngo bare ngo ni nk'inzuki ngo tuzakuramo urwiru ngo hanyuma zikwire imishwaro mu byukuri ibintu nk'ibyo kuko ni gahunda bari bariziho baravugaga bati nk'uko bigenda henshi ukuramo umwe abandi bakiruka nka cyangwa bakabireka cyangwa sukuramo umwe abari bamukurikiye bagacika intege iyi cyo rero kidakunze abantu ntibacika intege nk'uko muri FDU byagaragaye ko gufunga Ingabire Victoire ntabwo byatumye ishyaka rizima ishyaka ryarakomeje agiye kuzuza iminsi igihumbi ari muri gereza yafunzwe ku itariki 14 z'ukwa 10 mu mwaka 2010 ubu ngo imyaka 3 bagiye kuyuzuza afungwa mbese kuva icyo gihe kugeza ubu ishyaka ntabwo abantu bacitse intege ngo ishyaka barireke bayoboke FPR cyangwa se bajye no mu mashyaka se yaba n'amashyaka yandi ngo kubera ko nyine umuyobozi wa FDU Inkingi yafunzwe abantu bakomeje kurwana ishyaka twanyuze mu bihe bikomeye kandi ibyo bihe bikomeye n'amashyaka yose abinyuramo amashyaka yose uko agenda akura anyura mu makorosi anyuranye twagiye tuyatambuka neza ku buryo rwose twarakomeje icyo navuga rero nuko ubutegetsi bwa politiki iyo ubutegetsi bwafungaga abanyapolitiki kenshi baravuga bati turaca intege aba bashyigikiye icyo kitakunda bakabegera bati tuganire twumvikane tujye kumushuka agira ibyo atwemerera noneho bya bindi atwemereye bizatume abari bamushyigikiye cyangwa bari bashyigikiye ishyaka yari arimo bashwanyuka bo kumwibonamo cyangwa se bo kwibona muri ibyo bintu mbese abantu bagende zigende zibyara amahari icyo ngicyo barakigerageje inshuro nyinshi cyane nk'abamboneho kongera gushima intwari Victoire Ingabire Umuhoza ibyo bigeragezo byinshi cyane yahuye nabyo nka bya bindi byo umuntu yanabigiranya na bya bindi babwiraga bya bindi bavuga bati simbuka abamarayika baragusama barabigerageje arabananira ngira ngo mwumvise ko hari imibonano yagiye agirana na procureur mukuru umushinjacyaha mukuru mu Rwanda bakabonana bombo ubwabo nta n'undi muntu uhari byabaye nk'inshuro ebyiri mu byukuri rero abantu baba bafunze procureur mukuru atari nawe uriho umushinja akagenda bakicaranaho mu biro bombi bakaganira nta bandi bantu benshi byabayeho tuzi hariya mu Rwanda ntabwo byabaye kenshi niyo byabaga kuko hari ibyo twumvise bavuga yuko ngo bambwiye bati ushobora kuzana na avoka ariko baravuze ati avoka mwihorere uze twiganirire n'ubundi nta kibazo dufitanye mu byukuri rero ibyo ni ibigeragezo kandi ibyo bigeragezo byose yagiye abikinda bazakomeza bamugerageze abantu bagiye bafungirwa ibya politiki hirya no hino ari ba Mandela n'abandi uko ikibazo cyabo kigenda gisobanuka hirya no hino ubutegetsi bwamufunze buba bwaramugize nk'icyo bita otage, ni ukuvuga ko bwamufashe bugwate. Nibabona nta mbaraga abantu bari bamushyigikiye cyangwa n'ishyaka rye ryashwanyutse cyangwa bari bamushyigikiye batatanye, icyo gihe bazahonyora. Nibabona abamushyigikiye bashinze ibirindiro bavuga bati icyo duharanira kirahari, impamvu yaduhagurukije irahari, tuzakomeza mpaka duhinduye ibintu tugashyiraho ubutegetsi igihugu cyose kibonamo, abanyarwanda bose bibonamo. Nibasanga ari uko bimeze, nibasanga duhagurukije amahanga ati muriho mura uyu muntu ararengana, uyu muntu ararengana, nkuko bigenda bigaragara umwaka ushize we ari Madame Victoire Ingabire, ari Deo Gratias Mushaidi perezida w'ishyaka PDP Imanzi, na Bernard Ntaganda perezida wa PS Imberakuri, mwumvise ko bari barashyizwe ku rutonde rw'abantu bashobora kubona igihembo kitwa Sakharov, ni igihembo gitangwa n'umuryango w'ibihugu by'Iburayi, kikaba ari igihembo gikomeye cyane baha abantu baba batoterwa kubera ibitekerezo byabo cyangwa abantu baba bagaragaje mbese guharanira ibi n'ibi mu bihugu bakomokamo, bakagira ukuntu batotezwa naho bari n'ubutegetsi bw'ibihugu byabo. Izo mfungwa za politiki z'abanyarwanda iyo ntambwe zayigezeho. None ejo bundi ibihugu byo mu Burayi nkuko nabinigeze kubivuga mu gice cya mbere cy'iki kiganiro, biti leta y'u Rwanda sigaho uriya muntu, uru rubanza rwe twararubonye ko rwa politiki, ndetse bakanasaba ibihugu byose by'amahanga gushyira igitugu kuri leta y'u Rwanda kugira ngo babotse igitutu, noneho bareke gutoteza abantu bazize ibitekerezo bya politiki. Ni nka bya bindi mbese ngo impyisi iyo niyo utayitera icumu ariko ukayihinduru ushobora kuyitesha intama, aho byahageze. Kenshi rero za leta zifungira abantu bya politiki iyo zibonye byageze aho ngaho, kuko zikomeza kugenda zagaza zishukashuka zigira ziti, iyo babonye byatangiye guhindukira baravuga bati twumvikane, tugira ibyo twumvikana. Nabwo ibyo baba bashaka kumvikanaho ni ibituma ya leta ikomeza, ya ngoma y'igitugu ikomera. Iyo umunyapolitiki agize intege nkeya aho ngaho, leta y'igitugu nyine irongera ikagira indi minsi, ikirinza iminsi, igasugira, igasagamba. Turashima rero Intwari Victoire Ingabire kuko kugeza kuri uyu munsi ubu turiho tuvugana, ibyo bigeragezo byinshi cyane yagiye binyuramo kandi akomeza kugenda atambuka Gitwari ku buryo agihagaze neza. Kuba rero impungenge abantu bazigira ko ishyaka bashobora kuryinjira bakaricamo ibice, izo mpungenge nazo zifite ishingiro, kubera ko n'ubundi amashyaka menshi arwanya za leta, arwanya ubutegetsi, ni amashyaka barimo abantu mbese basanzwe bavuga bati ibi bintu biri aha ngaha muri iki gihugu ntabwo ari byo, tugomba guhindura iyi mitegekere. Abo bantu ni abantu kenshi usanga za leta barwanya ziba zarabahaye akato, nta ruvugiro bagira mu gihugu, nta ruhare bagira mu gihugu, nta karimo ka leta bakora n'abagakora bakabirukana. Muribuka muri FDL Inkingi abarwanashyaka bacu bari hariya mu gihugu, abenshi bari bafite imirimo bakoraga, hari abarimo hirya no hino, iyo mirimo bayibirukanyeho. Ku buryo rero kenshi abantu baba barwanya ubutegetsi n'abantu ubwo butegetsi buba bwaragize bwaraciye mu gihugu cyabo, bakaba bari mu gihugu nko ku izina ariko mu by'ukuri basa naho baciwe mu gihugu cyabo. Iyo rero iyo bimeze gutyo, abo bantu birumvikana ko baba ari abantu badafite inyungu muri iyo leta ihari. Leta rero kenshi yibonye nayo bayisumbirije, ibintu byatangiye kuyikomerera, ihitamo kuganira. Hari igihe ivuga iti muri aba bantu ntihabuze ushonje, muri aba bantu ntihabuze uwifuza akanaka, muri aba bantu bagenda n'amaguru, muri aba bantu batagira aho baba ntihabuze yindi wifuza ko umuntu yamuha inkunga, umuntu yamusabira udufaranga muri banki akubaka inzu, umuntu yamushakira imodoka agendamo. Noneho icyo gihe hari abo baha ibyo ngibyo bakabyemera, bakumvikana, bagahabwa ubutumwa bwo gusenya ibyo barwaniraga, ibyo baharaniraga. Icyo kintu rero abantu bose baharanira impinduka mu bihugu byose byo ku isi, ahantu hose byarahabaye, mu Rwanda ntibizabe igitangaza igihe tuzaba duhuye n'ibibazo nk'ibyo. Ntibizabe igitangaza kuko byarabaye muri PS Imberakuri, byarabaye muri mu ishyaka ry'ibidukikije rya Green Party, naho harimo abantu mwumvise muri iyi minsi ubwo perezida w'iryo shyaka yahamagazaga kongere yo kugira ngo bandikishe ishyaka, hanyuma ubutegetsi buti uyu munsi twabonye undi muntu wo mu ishyaka ryanyu nawe uvuga ko yitwa izina rimwe namwe, nawe yasabye gukoresha kongere ku munsi umwe kandi ahantu hamwe, none ni mubanze mugende mukimure ibyo bibazo byanyu. Mu by'ukuri rero ibyo bintu mu Rwanda barabikora, barabikora, babikoze mu yandi mashyaka ya politiki ahari, kandi n'ingoma z'igitugu zibikora hirya no hino. Muri FDL inkingi rero ntabwo ntitwavuga ko dufite urukingo iwacu bitazahaba, bizahaba, ariko rero icyo tubona cy'ingenzi ni uko ibi bitekerezo dushyize imbere, ibi bitekerezo duharanira, icyo duharanira ni ikintu gikuru. Turavuga tuti umunyarwanda nareke kugenda yubitse umutwe, umunyarwanda nasubizwe mbese ubumuntu bwe mu gihugu cye, yishyire yisanzure, agira amahoro arambye yo guhakwa kugira ngo ashobore kuramuka, yo gukwirwa akoma yombi kugira ngo ashobore kuramuka, yo guta mbese agaciro ke kugira ngo akunde atere kabiri. Turaharanira yuko umunyarwanda asubirana ubumuntu bwe, umunyarwanda mbese akongera kuba umunyarwanda wubashywe, ufite ushobora kuvuga icyo ashaka igihe ashakiye mu gihugu cye. Nicyo duharanira. Ni uzaza rero akadukuramo umwe cyangwa akadukuramo babiri, mu by'ukuri icyo duharanira ni gikuru, nta kundi twabigenza. Ni nk'uko umuntu wavuga uti umwuka umuntu yapfa guhitamo kureka guhumeka, none se yabahate? Ibyo duharanira ni nk'umwuka wo guhumeka. Aho tugeze nta handi tugeze aho tugomba guharanira ko ibintu tubigeraho byanze bikunze. Kandi twahuye n'ingorane nyinshi cyane, abanyarwanda barize amarira menshi cyane, igihugu cyavuye amaraso menshi cyane, abanyarwanda bahambye benshi cyane, baba batutsi baba bahutu, ari abapfuye mbese muri jenoside y'abatutsi, ari itsembatsemba ryibasiye ubwoko bw'abahutu, abanyarwanda barashyinguye, abanyarwanda bariwe n'ibisimba n'ibikoko ku gasozi, igihugu cyacu cyarize amaraso menshi cyane kugeza ubwo imivu y'amaraso yatembye. Aho tugeze harakomeye, kandi haravuga bati iyo wagiye ukagera mu ndiba neza neza, nta handi wasohokera uretse kuzamuka. Aho hasi twarahageze, turiho turazamuka. Nagira ngo rero nk'uko mwari mumbajije iki kibazo, mboneho rwose kubwira abarwanashyaka ba FDL inkingi ndetse n'abarwanashyaka b'andi mashyaka bashobora kuba bakurikira kino kiganiro, ko imitego nk'iyo nta hantu itazaza, cyane cyane ku bantu bahanganye n'ubutegetsi nk'ubwo duhanganye. Imitego nk'iyo tuzahura nayo, ariko icy'ingenzi uko tuzagenda tuyitambuka. Nkaba nkomeza gushishikariza abafite ishyaka ku mutima, abafite bya bitekerezo byo kugira ngo basubize umunyarwanda ubumuntu, basubize umunyarwanda mbese abantu basubize imitima mu gitereko, abantu bahumeke, abantu baturuke bamere neza. Abaharanira icyo kintu ntimuzacika intege. Aho tuzanyura hose, haba amahwa haba amabuye, muzihangane, tutambuke, dukomeze kugeza igihe tuzagambura ziriya ngoma mu gihugu, tukahazana ihumure, abanyarwanda bakongera bagasugira bagasagamba.
Urakoze cyane Bwana Sixbert, ndumva ibisobanuro byawe bishimishije. Ariko mbere yuko twimuka ngo tujye ku bindi bibazo bifitanye isano n'izi manza, nagira ngo ku bantu badakurikiranira hafi izi manza za politiki, ahari wenda ugerageze kutubwiraho urubanza rwa Madame Victoire Ingabire rugeze, ingingo z'ingenzi n'intambwe zimaze guterwa muri urwo rubanza niyo rugana, ariko uze no kutubwira mu by'ukuri aho izindi manza z'abandi bayobozi ba FDL nabo zigeze, kuko tuzi yuko hari Sylvestre Sibomana nawe watawe muri yombi, hari abashobora kuba badakurikira aho urubanza rwe rugeze, yatawe muri yombi ari kumwe na Shyambere Dominico. Ukaza no kutunyurira muri make aho izindi manza z'abayoboke ndetse ba FDU nabo bafunzwe bazira yuko ngo bafashwe mpiringo bari mu nama yari yobowe n'umunyamabanga mukuru wa FDU i Kigali kugira ngo abatazikurikiranira hafi nabo bamenye aho zigeze. Watunyurira mu magambo make?
Murakoze. Nahita nibutsa abarwandashyaka ndetse n'abandi banyarwanda bose bakurikira kino kiganiro ko Madame Victoire Ingabire Umuhoza yatashye mu Rwanda ku itariki 17 z'ukwa mbere mu mwaka w'2010 agenda afite ubutumwa bwo kujya kwandikisha ishyaka ryacu FDU Inkingi mu gihugu ndetse no kugira ngo azahatanire umwanya wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Ayo matora yarateganijwe uwo mwaka. Akimara kuhagera rero yahise ahura n'imijugujugu, ubutegetsi uko aje kubwotsa igitutu nabwo buravuga buti ntabwo dushobora kwemera ibyo, ntabwo dushobora kubyemera ntitubikozwe. Ubwo mu kwezi kwa kane ku itariki 20 baramufunze araramo, ubwo twibaje ko cyari nk'igipimo ko ngo arebe amahanga icyo avuga, kuko icyo gihe hari abavuze bati nimusigeho nimusigeho, bucya bamurekura ariko bati imanza zirakomeje. Hanyuma birakomeza mu kwezi kwa karindwi ubwo amatora ari yegereje, nibwo vice perezida wa mbere w'ishyaka ry'ibidukikije Democratic Green Party of Rwanda, nibwo nyakwigendera Andrea Kagwa Rwishereka yaburi birengero aho abonekeye bukeye, aboneka bamuciye umutwe. Nibwo hari n'abanyamakuru icyo gihe harimo nka Rugambage yarashwe. Icyo gihe rero nabwo kwari ukwerekana ko umunyapolitiki vice perezida w'ishyaka arishwe urw'agashinyaguro, umunyamakuru nawe umunyamakuru nawe ni nk'ijwi rya rubanda, umunyamakuru uvuga ati ubwira abaturage ubwira abantu ibintu uko bimeze n'umunyamakuru barapfuye, ni nko kuvuga bati amatora tugiyemo muramenye, aruvuga ngo arahatana natwe, aruvuga ngo azavuga uko amatora yagenze muramenye, nta bikintu birimo. Kuko iyo ubwo butumwa bukomeye butyo abantu barabubonye, amahanga avuze induru, ariko wa mugani wakagamo uvuga ati iyo hari byaserwa kirenye ruba wikinza ahantu ari ikinga, koko birahita. Bimaze guhita itora rirangiye nibwo ariko ubwo hagataho Bernard Ntaganda perezida w'ishyaka rya PS imbere kuri abarafunzwe, noneho na Victoire Ingabire afungwa kuri 14 z'ukwakira mwaka 2010. Kuva icyo gihe mbese kugeza ubu ngubu aracyafunze. Nyuma y'imyaka ibiri ku itariki 30 ukwakira umwaka 2012 nibwo urukiko rukuru rwo mu Rwanda rwamukatiye imyaka igifungo cy'imyaka 8. Urukiko rukavuga ko ngo rumuhamije ibyaha by'iterabwoba no gupfobya genocide. Hanyuma urukiko ruvuga ko ngo rumugize umwere ku bindi byaha byose bari barundanije. Hanyuma abatanze ubuhamya ku ruhande rw'ubushinjacyaha ari nabo naho ndaza kuhagera, ni abantu bari barateguwe mbese kugira ngo bazajye gufasha leta gushinja Madame Victoire Ingabire. Abo bari ubari ku isonga n'uwitwa Vitali w'Umuremye, bamuhaye ipeti rya majoro kandi akiri muri FDLR ngo ipeti rikuru yigeze kugeraho banza ari nk'irya Lieutenant. Ubu yakatiwe igifungo cy'imyaka 4 n'amezi 6. Uwitwa Tarcisse Nditurende na Noheli Habiyaremye bakatirwa imyaka 3 n'amezi 6, naho uwitwa Jean-Marie Karuta akatirwa imyaka 2 n'amezi 7. Uretse uwo wa nyuma niwe ubu ngubu ngo wafunguwe, akaba ari mbese ari iwabo ahahora yitaba ubutegetsi. Abandi ibihano bari barabahaye basa naho igihe bari bamaze bafunze cyarangiye, ariko baracyafunze. Ibiramambu ibyo twamenye nuko muri gereza bajya kurya muri kantine ya gereza, kandi aho muri kantine kantine igemurirwa mu bayigemurira harimo n'aho bita kwa Nyirangarama, ndumva abantu benshi cyane bahazi, abantu bitwa bashyina mu bagemurira gereza barimo. mu byukuri kugemurira gereza na abacuruzi ibyo bajyana muri gereza birishyurwa ibiryo vitari na Tarisisi Nditure nde Noheri Habiyaremye barya bifite ubyishyura byishyurwa na DMI byishyurwa n'igisirikare cy'u Rwanda n'inzego z'iperereza birumvikana rero ko abo bantu nubwo bafunze bari mu kazi ariko nk'uko mu kibazo haraho mwabikomojeho sibo ba mbere ingoma ya FPR izabibeshye sinabo banyuma izabibeshye iteka FPR yagibwira abantu ati mukora ibi nibi mushinje uyu ngo ibi nibi mwemera ibyaha mugire gutya ntibyayibujije kwikomereza gahunda zayo mwatanze urugero ku muntu witwa Ntawangu ndi wigeze kuza muri FDU hanyuma uwo muntu baramubwira bati yemera ibyaha usaba imbabazi ugire gute ibyaha arabyemera maze kubyemera bati ntabwo wabyemeye cyane uzasubiremo arahenura ati rwose ibyaha ndabyemera narabikoze baravuga bati imbabazi zawe ntabwo zari zuzuye ntabwo tubyemeye komeza ufungwe FPR nuko ngo ikora kandi niko izakomeza ikindi rero kigaragara muri rubanza rwa president w'ishyaka FDU Inkingi nuko hari mu batanga buhamya ku ruhande rwe hari umuntu wahoze muri FDLR waje kuvuga ukuntu nawe yafunganywe nabo bavitari umuremyi avuga ko babatoje mbese ukuntu bazashinja Madame Victoire Ingabire nibyo bazamushinja bakajya birirwa bitoza basubiramo uwo muntu agitanga ubuhamya muri kiko rukuru icyo gihe muzi ukuntu bamutoteje byabaye impamvu yatumye Madame Victoire Ingabire icyo gihe ava muri urwo rubanza ibyo ari byose ibyo uwo muntu yavugaga muri iyi minsi hari abandi batanga buhamya bagaragaje ko ari ukuri hari umutanga buhamya mu byukuri batavuze amazina ye kubera umutekano we bamwise AA uwo mutanga buhamya yavuze ko ni umutegarugori yari mu kigo cya Mutobo hari uturimo yakoraga muri icyo gihe ba Vitari w'umuremyi n'abari bose batozwaga uwo mutanga buhamya yari ahari ndetse avuga abantu baje kumureba abantu bazaga gutoza ba Vitari w'umuremyi n'amafaranga babahaye nibyo babwiraga bazavuga yarabivuze ndetse no mubaza kubatoza hari uwo yavuzemo uwo muntu nawe yaraje mu rukiko ahageze w'umutanga buhamya nyine ku ruhande rwa leta ahageze ntabwo yigeze ahakana ko icyo kigo yakigiyemo ntiyahakanye ko yigeze ajya aho hantu ntabwo yahakanye ko uwo mutanga buhamya atamwibuka ahubwo nubwo yagerageje kuyobya marari mu byukuri cyagaragaye nuko uyu mutangabuhamya ibyo avuga bifite ishingiro ari ibintu bikomeye bikaba rero bigaragara ko urubanza icyo umuntu yakwita urubanza mu mizi ibyerekeranye n'ibya FDLR n'ibindi ikigaragara nuko president w'ishyaka FDU Inkingi Madame Victoire Ingabire urwo rubanza kuri iyo ngingo yararukinze kubera ko ibintu byose uko bagiye babihimbahimba baremekanya buri kantu icyo kintu kimaze kwerekwa urukiko rw'ikirenga mu byukuri rero ikibazo abantu basigaranye ni iki urukiko rw'ikirenga ruzatinyuka ruvuguruze president Kagame wavuze ati uriya mugore azafungwe urukiko rw'ikirenga ruzavuguruza leta rwerekane ko uwo muntu afungiye ibya politiki ko arengana urukiko rwarabigaragarijwe ruzagira izo mbaraga zo kuyangura rubyerekane amahanga ahanze amaso ruriya rukiko abanyarwanda baruhanze amaso mbese ukuntu urukiko ruzitwara muri uru rubanza bizatuma abantu bavuga bati uru rukiko mbese bizatuma abantu bakurayo amaso burundu bavuge bati nta rukiko rw'ikirenga mugira cyangwa se murarufite ni ukuvuga rero ko icyemezo mbese urukiko rw'ikirenga narwo ubwarwo uru ni urubanza rwarwo uko ruzaruca nirwo abantu bazaba bareba abantu bakurikira ziriya manza nyabona n'amafoto rimwe na rimwe abantu babafashe mu manza aho berekana nyine hejuru aho abacamanza baba bicaye hakaba hari ifoto ya Perezida Kagame bakavuga bati ibyo ari byose murabona ubu ari hejuru nguriye urukiko rw'ikirenga rufite amahirwe ndavuga abacamanza mu rukiko rw'ikirenga bafite amahirwe yo kwerekana ko yenda nabo bashobora kwibohora cyangwa se ko bati iki ibi bintu birakabije birakabije ntabwo twabikomeza gutyo ibyaha bindi bamuregaga by'ingenga bitekerezo ya genocide cyangwa gupfobya genocide biriya byaragaragaye ndetse no muri biriya twavugaga by'inteko y'abadepite inteko nshingamategeko mu Burayi nayo yagarutseho iravuga iti icyo cyaha leta y'u Rwanda igikoresha ku muntu uwo ari we wese uvuga ati imiyoborere y'iki gihugu ntimeze neza nicyo ngicyo bamurega nicyo kibanguka kuko n'uwo ari wese bamuvugira n'uwo ari wese w'umunyamahanga bavuga turiya muntu ararengana baravuga ati ziko uriho uvugira umuntu urega ibintu byerekeranye na genocide hari abazungu bitera ubwo bagahita bihishahisha bakabunda bakabyihorera ariko ubungu aho ibihe bigeze abantu baravuga bati ntabwo bati genocide yahitanye abantu benshi cyane hari abapfuye barahambwa hari abapfuye baribwa n'ibisimba n'imbwa n'ibyanira n'ibindi none abandi bariho baricwa mu buryo bwa politiki abandi bariho baricirwa mu magereza baricirwa muri za tije n'ahandi ibi bintu birakabije ntabwo byakomeza kuriya genocide ntabwo izakomeza kutumaraho abantu baribeshye bakagira ngo abazira genocide ni n'abatutsi bapfuye kiriya gihe gusa abantu bakibeshya ko byahise birangira genocide uwo ari wese urenganye kubera genocide abayizize ni ukuvuga yuko rero abantu bose mbese hari abapfuye muri genocide hari abatutsi bapfuye muri 94 hari noneho ubutabera nyabwo buramutse butabonetse nanone ni ikindi kibazo gikomeye ari abacika cumu ari babandi bapfuye muri genocide nta butabera baba babonye ni nko kubica inshuro zingahe ni ukuvuga rero ko mu by'ukuri ikorosi rikomeye cyane ubutabera bw'u Rwanda cyangwa se na leta y'u Rwanda dufite muri iki gihe ikintu gikomeye cyane cyarayicitse niyo ya mbere ipfobya genocide kurusha n'abo ishinja gupfobya genocide mwari mwambajije no ku manza z'abandi bantu muri FD Inkingi cyangwa n'abandi navuga nka Sylvain Sibomana umunyamabanga mukuru w'ishyaka FD Inkingi yafashwe ku itariki 2 Mata umwaka w'2013 afatirwa mbese ku rukiko rw'ikirenga yaje mu rubanza rw'umuyobozi mukuru w'ishyaka Madame Victoire Ingabire afatirwa aho ngaho abapolisi baramukubita ku buryo ndetse bamukuye iryinyo baramukomeretsa baramujyana yicwa rubozo aratotezwa byaravuzwe cyane abantu amatangazo yarasohotse ndetse n'ibinyamakuru byo hanze byarabivuze aratotezwa agirirwa nabi kugeza ubwo ku itariki 16 z'ukwa kane bamujyanye mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo kugira ngo barebe niba yafungurwa akaburana ari hanze urwo rukiko ruvuga ko agomba gufungwa iminsi 30 iyo minsi 30 yararangiye asubira muri urwo rukiko iyo minsi 30 yararangiye bategereza ko yahamagarwa baraheba aho bamuhamagara nyuma yaho umushinjacyaha aravuga ati batese umuntu mwafunze ari hengwa zaburane bati ntabwo mu by'ukuri ntabwo tuzahafungiye ubu ngubu nuko bwa kurukiko rwakira urubanza ruravuga ruti bwana Sylvain Sibomana umunyamabanga mukuru wa FD Inkingi azaba afungiye muri gereza ya Kimironko muri iyo gereza nta buhari nuko bwa ko hagati aho baramushimuse bajya kumufungira ahandi hantu ndetse ku buryo mu rukiko aho yagombaga kwitaba kongera kuburana ubujurire yaratanze icyo gihe yagombaga kuburana bwa mbere bagiye mbese ntiyaboneka nta butumire yabonye ntabwo bamuhamagaye nta sinyasiyo yabonye yo kuza kuburana ubundi n'icyo gihe mbese umushinjacyaha yavuze ati ntabwo tuzahari urukiko rurabyemera umuntu arakomeza arafungwa icyo ni igitangaza ni ikintu cyerekana ko ubutabera dufite hariya muri kiriya gihugu rwose ari urukozasoni kuba urukiko rwavuze ruti uyu muntu nafungirwa ahangaha uwo mushinjacyaha akavuga ati uwo muntu twamubuze nta buhari none se nta buhari gereza hari abantu bayiteye batwara abanyururu uwo muntu nta buhari yarapfuye uwo muntu nta buhari yarwaye uwo muntu nta buhari ari hehe ubwo umushinjacyaha muhasi ibibazo yaravuze ati tugiye gukurikirana tureba hari ariko mu by'ukuri hagataho Sivensi Woman aracyafunze yagombaga urukiko rwe rwabuze ko abafunze iminsi 30 mu gihe umushinjacyaha giperereza ibyo yamuregaga kugeza ubu iyo minsi yararenze aracyafunze noneho tuza kumva ko ngo bashaka no kugira ngo ajye kuburanira za Rukiro ajye kuburanira za Muhanga imanza zijyanye na no kuba yarigeze kuvugana n'abarwanashyaka muri commune mbese muri district ya Rukiro ngo bazajye kuburanira ikarongi ibyo nabyo twumva ko biriho ariko mu byukuri ni ibintu bidafatika ni ibintu baremekanya bidafite umutwe n'ikibuno ku buryo ari amayeri sinamayeri kubera ko bisigaye bigaragarira buri wese ko ari uburyo kugira ngo bahunyore umuntu uvuga ko arwanya ubu butegetsi bw'igitugu nguko rero ko imanza bazikora izo manza z'abanyapolitiki hari abandi bantu abaturage umunani bafashwe muri district ya Rutsiro bafatwa kubera ko ngo bahuye n'umunyamanga mukuru w'ishyaka bwana Sylvain Sibomana cyo gihe aratarafungwa no mwaka ushize mu kwezi kwa 10 abo bantu barahuye bamaze kuhava agiye barabafata barabafunga barababurabuza abo nabo kugeza ubu ngubu imanza zabo zigenda zimuka ndetse harabo basabye ko imanza zabo ziva mu rukiko rukuru zikajya mu nkiko zisanzwe inkiko zisanzwe bitabye mbese abantu bajya kubaza muri izo nkiko ababungana bajya kubaza batisi ko abantu bavuze ko bazaza hano bari he ngo tubaburanire abandi bati nta madosiye yabo dufite bari abunganira abantu bafungiye ibya politiki mu Rwanda bahora mu nzira mbese bahiye amaguru birukanka bahora basiragira mu nkiko basiragira ku magereza basiragira ku mu bushinjacyaha no mu bugenzacyaha bakurikirana amadosiye ataboneka biragaragara ko mu byukuri ikintu kiri gikorwa muri kiriya gihugu ni ugutoteza abantu ntabwo ari ubutabera ni ugutoteza abantu kugira ngo uwo ari wese uvuga ati ibintu hano bishobora guhinduka tuzaharanira ko ibintu bihinduka muri iki gihugu kugira ngo uwo ari wese azabitinye ndetse si mu Rwanda gusa kuko no hanze naho birakomeye kubera ko natwe twese amadosiye bahora bayaremekanya buri gihe bahora bohereza amaraporo mu bihugu tubamo bahora bohereza amaraporo hirya no hino abo bashoboye barabagerekaho ibya genocide bagafungisha abandi nabo bati nuvuga nawe tuzagukorera dosiye tuzayubaka abazagushinja ntabwo tuzababura ibyo bintu rero barabikoresha ku buryo ahubwo bimaze guca abantu benshi intege bakagira ubwoba bagahitamo kubunda none umuntu akavuga ati bakabwira ati uriho urikorera uturimo akarimo aho wahungiye nuramukugiye mu bya politiki tuzagufungisha nubyihorera haba ya minsi mikuru yo kwizihiza ya minsi mikuru ya turatsinze ya Kagame iyo minsi mikuru yabibaye nawe ukajyayo kimwe n'abandi bati icyo gihe uzaba uri umunyarwanda mwiza nta kibazo ariko nuramukugiye mu bya politiki tuzagukurikira nawe nta mahoro uzagira hari abagira ubwo bakavuga bati ibya politiki gende mumbare cyangwa se tigenza atanga inkunga ariko ntimuzagire ngo hari icyo nzagaragaramo ariko mu byukuri ngabo babibeshya kuko ni hahandi ubutegetsi burabakurikirana kubera ko bazi ko niyo waba utavuga bavuga bati umuntu arasobanukiwe hazavugira afite ibyo azavuga kandi azi ni hahandi amahoro ntibazayaguha amahoro ahantu tuzayakura nuko tuzahaguruka uyatubuza tukamuhagarara imbere tukamwereka ko amahoro tuyakomeyeho kugeza ubwo tumukura kuri ubwo butegetsi noneho ubutegetsi bukajya mu maboko y'abantu baha amahoro buri wese naho kuvuga ngo urabunda ngo nubunda ngo aratambuka ni nk'inkoko mbese yabona agaca akagenda none ikabunda higeze nibura ntege n'umugahuru ikabunda higeze ivuga iti nibona ntagenda agaca nikabona ntagenda ndakarandika icyo gihe agaca rwose bizakorohera gaterure ya nkoko kayijyane iyo aho gashaka ariko inkoko nivuze induru nibura ishobora kuramira n'izindi nkoko zikumva ko hari ikibazo zikiruka zikihinda nivuze induru ishobora no kugira no kusakuza mbese na nyirayo cyangwa n'abantu bari hafi aho ngaho bagatabara agaca bakakirukana ariko kubunda ngo reka nceceke nzagira amahoro ibyo ngibyo nyine nta kintu ushobora gutanga na kimwe niyo mpamvu iyo abantu babaye gutyo kandi cyane cyane mu abantu bo mu bwoko bw'abahutu icyo kibazo baragifite hari abantu bagiye babunda bavuga bati nimvuga bazandega nimvuga ntihazabura abantu baza kunshinja ibyo bashaka bazashaka abantu bandemere ibyaha bashaka ibyo aribyo byose ariko se hari umunsi hari ukwezi gushira tutumvise ko bagambaniye abantu bafashwa hanaha hari ukwezi gushira tutumvise ko bariho bashaka gucyura bakanaka ngo bajye kwacira imanza mu Rwanda kandi uko abantu babunda bunda siko bazagira amahoro amahoro bazayahabwa nuko bahagaze bakema bakavuga bati icyo tuzira turazira aruzira ubwoko bwe akavuga ati icyo nzira n'ubwoko bwanjye aruzira ko ariho haranira ihinduka rya politiki mu gihugu ati icyo nzira ni iki kandi akagiharanira yagira n'icyaba akakiba agaragaza icyo haranira nkuko natwe ibyo tuvuga nk'ibiganiro turi dukora si ukuvuga ko natwe dufite inkingo z'uko badashobora kutugira nawe kutwica cyangwa se no kugira gute no kutugambanira barabikora no kutwica naho nabyo biragerageza ariko umunsi byambayeho umunyarwanda uwo ari wese azaba azi icyo nazize kubera iki ndashaka ko buriya butegetsi butoteza abanyarwanda buvaho kandi nzakomeza mbiharanire kugeza igihe nzashirira mu mwuka tumva mumbari nasubije ndatinda ariko iby'ingenzi mwari mwambajije nabisubije
ni byiza cyane rwose yega bundi ndi n'ibibazo biremereye cyane ntiwabisubiza mu ijambo rimwe gusa ariko ndumva ibisobanuro batanze bishimishije none kugira ngo duhe abantu umwanya wo kwisuganya nabo nanone tugiye kongera gufata ikiruhuko tugaruke twibaza icyakorwa kugira ngo imigambi mibisha yo kutoteza abatavuga rumwe na leta ya Kigali iveho hari impamvu nyinshi twavuze muri iki kiganiro turaza kuzigarukaho turebe uko insinzi yazo cyangwa se ture niba ari ibintu koko leta ya FPR ishobora gukomeza kuzagenda yitwaza ubuziraherezo ntimugiraho mujya rero muwe mutegereje gatoya tugiye gufata ikiruhuko gitoya turagaruka mu kanya mukomeje kumva ikiganiro inkingi y'amahoro mutegurirwa kandi mugezwaho n'abayoboke ba FDU uyu munsi umushyitsi wacu ni Sixbert Musangamfura umunyamabanga mukuru ushinzwe ububanyi n'amahanga naho mu kanya
Oh, I know when you hear my wife. mwe hataba bagome ni hawugomo ni amazi mwe ni habeni cyari numvise kwisi mu izenguruka uturangire rwose tugeyo aho hantu hatuwe nabare niyabakireba ngabakene niyabanyoni niyabikinyoma barangwa n'ubwiza bwiza gusa uturangire rwose tugeyo aho hantu inyamaswa zumvira abantu aye biti bitoke akabutura byo akazuba gake n'akayaga gake nimundangire rwose ndababajije aho hantu ni hehe bagenzi aho hantu baguguru rimirumwe ntibavanguramo ko bafite ubumwe niyaberutwa nta kimenyane aho hantu ni hehe ndababajije uturangire rwose tugeyo ahora mahoro hagahuru umwe izuba ryarasaba karyota kimwe aho heza haganja beza gusa aho hantu ni hehe ndababajije uturangire rwose tugeyo numvise ko mwagenza Amerika numvise ko Aziya muyizenguruka Uburaya ni nkaho aha Australia naho munyarukirayo Afurika ni nziza ibyo turabibona ariko se ni hehe hehe hazima nimundangire rwose bagenzi icyo gihugu kera kibaheye aho rurema igaruriye aho urukundo nyarwo ruhabwa intebe numvise ku isi mu izenguruka uturangire rwose tugeyo Banyarwanda kazi habaye mu Rwanda se barwana cyaka abatuye uru Rwanda tukumvikana iki gihugu tukakigirwe cyari n'amati kuwabireka kurenganya abandi wabireka guteranya abandi wabireka kureba n'ikijisho wabireka kwiyorera nabi wabireka nyanga nirigacika mu gihugu uru Rwanda tukarugire nteni kubangura mu kuwabireka kubangura uturere uwabireka cya kimenyane uwakireka kwibonekeza uwabireka kwiratanaho uwabireka tugakundana twese ariko uru Rwanda tukarugire nteni
Yeah. Yeah. Please don't. Besides them, these are two parking bars. Mama, so let's have a canoe. Yeah, man.